Nyande fere Isa moti pukara en mudum fu o hokki be bawde riwgo ruhuji kalludi e yamditingo nyawbe o nelibe der gure fu ngam ekitingo lawol Allah o wi'ibe ta njoge ko dume der jahangal modon to on jeyi ha yimbe njode be mabbe ha wakati ummitittodon o matini be bo wotbe njabbatako be to be chalake pukarabe dum Allah be hore mum be chali sabida majum kadi pukara en dilli berniwol do berniwol ngam andingo kubaruol belgol ngol laamu Allah ko toy be jotti fu e donno njamditina nyawbe